Inyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda ku rwunge rw'amashuri rwa Nyagatare mu bahakuriye harimo abana 19 habo mu igorora ry'abana rya Nyagatare baba barakatiwe kubera ibyaha bitandukanye biciye mu ishuri barakora ibizamini bambaye impuzankano ntushobora kubatandukanya n'abandi bana nyamara baba barinzwe mu ibanga kuko bahamijwe ibyaha bitandukanye. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko atari ubwa mbere bakora ibi bizamini kandi bakabitsinda kuko baba biziye kubabarirwa nk'uko bisobanurwa na Murekatete Juliet umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage.
Twakoresheje abana bari mu igororero rya Nyagatare 19 n'abana n'ubundi basanzwe bakora buri mwaka kandi bakagira amahirwe yo gutsinda. Iyo bamaze gutsinda bagirirwa imbabazi na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo bakomeze amasomo, rero biga bashishikaye, biga babishyizeho umutima.
Superintendent Daniel Rafiki Kabanguka, umuvugizi w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora cyangwa icyahoze cyitwa amagereza RCS, asaba aba bana gukorana ubwitonzi bakabyaza umusaruro aya mahirwe bahabwa, cyane ko ibyo baba baraguyemo bitabakuraho uburenganzira bwo kwitwa abana. Twavuganiye ku murongo wa telefoni.
Kuba baragonganye n'amategeko ntabwo bikuraho ko ari abana nk'abandi bana bacu bose basanzwe, ariko nanone bakita kuri ayo mahirwe kwirinda kuzasubira mu cyabagonganisha n'amategeko muri rusange nyuma yo ku y'ubuzima bundi baba bavuyemo basubiye hanze.
Ijwi rya Amerika ryasuye umwe mu bana bahirutse guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu nyuma yo gutsinda ibi bizamini bisoza amashuri abanza. Yitwa Harwaza Jire, aritegura gukora ikizamini gisoza icyiciro rusange cyayisumbuye. Twamusanze mu kazi gasanzwe mu rugo mu cyaro cy'akarere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, mu kagari ka Rutaraka, mudugudu wa Ryabiga. Avuga ko yiteguye guha agaciro amahirwe yahawe yo kurikurwa kandi yari yarakatiwe.
Nakoze 2019 ndatsinda neza mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza primary, mbona amanota meza nsohoka mfite intego yuko imbabazi Perezida wa Repubulika ampaye nazazipfusha ubusa, ngomba kuzishyigikira kandi ngakomeza kwiga nanjye nkazagira uruhare rwanjye kubaka igihugu. Kandi meze neza, ndi kwiga, ndi kwitegura ikizamini Tronc Commerce.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko bushyira imbaraga mu gukurikirana bukamenya niba aba bana baba barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu bibabira umusingi wo kwiyubaka, nk'uko Murekatete Juliet umuyobozi wungirije w'aka karere akomeza bisobanura.
Ko aya mahirwe bahabwa n'igihugu cyacu ni amahirwe mu by'ukuri adakwiye kuduca mu myanya y'intoki, aho twibutsa imiryango ndetse tukabanza tukanayizana igasura aba bana aho bari, tukabaganiriza kugira ngo bakomeze babiteho ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze.
Kuva irigorora ryajyaho hari mu mwaka wa 2009 yitwa gereza y'abana Nyagatare, muri 2016 ryatangiye gutanga ibi bizamini. Kugeza ubu amakuru atangwa n'inzego z'ubuyobozi nuko nta mwana uratsindwa yaba mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Bigira aha bagororerwa bakigishwa n'abarimu baba baratoranijwe ariko nabo bafunzwe. Muri rusange ibizamini suza amashuri abanza mu Rwanda uyu mwaka byitabiriwe n'abanyeshuri basaga 200,000 ibya kuri mu masantre asaga 1,000. Ibizamini byakozwe ku munsi wa mbere ni imibare mu gitondo ndetse n'isomo riribana n'imibanire n'iyobokamana nyuma ya saa sita. Bizasozwa ku itariki 19 hamaze kwiyongeraho ibizamini by'ikoranabuhanga, icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Ntiharamenyekana umubare w'imyanya iteganyijwe mu mashuri yisumbuye, ariko ubushize mu bana basaga 250,000 bari bakoze ababonye imyanya mu mashuri yisumbuye basaga gato 207. Fulgence Akizubira, Ijwi rya Amerika mu burasirazuba bw'u Rwanda.